Sifuphi mini yonke ngilala ngifuzela impilo yami ngiyajulukela kunakho ngiyakufukuzela. Yeah, ngizwile bathi I'll never touch the sky, it's a do or die, so if I fail I try again. Kwesinye isikhathi ufika la ufuna khona, udinge ngani nokuzazi ufunani, ukhohlwe ukuthi abantu bacabangani, bokuzondela i-progress ba act as if they don't stress, but deep down they wish ukuthi izinto zibe worse. Abanye abangani uzoza bethu uzofuhlupheka, isihlupheka ngibonga idlozi dala bezama behluleka, noma ningibeka amabala no make me, noma ngawe nithola into yokuhleka, soon he will raise me.
Izilingo zifika noma impilo inzima, I will rise again, I will rise again. Noma impilo inzima, I will rise again. Noma izinkinga zifika noma amathemba ephela, I will rise again, I will rise again.
Ama challenges empilo ngaphindlala ilokishilo, but we'll never give up, isikhule bethu critical. Uphakamisa ikhanda isipani sidlule clever, bacabangani ukuthi ngophelela kwiyobisi never, isipani simile uzwa bethi yes ikuphelile, forgetting lezi nto temporal umdala uhlelile. Mina ngizovuka impumelelo iseduze kunebhokisa, ngibona i-downfall bengizama ukuphakamisa isokisi, ngamane ngifele khona nami ngidlale yami indima, phambili ngizoya bengathandi noma kunzima, impilo iyahlaba ifra party knife, ukufunda ngamaphutha is hard but party life. Yeah, 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 I will rise again. Yeah, 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 nami ngisazovuka. Yeah, 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 I will rise again.
Izilingo zifika noma impilo inzima, I will rise again, I will rise again. No, my ability is mine, I will rise again. No, me thinking as if figure, no, mama temba e pela, I will rise again, I will rise again. No, my ability is mine, I will rise again. Me thinking as if figure, no mama temba e pela, I will rise again, I will rise again, I will rise again, I will rise again.
Yeah, I will rise again.